lunaku lwali komawo Yesu lwali komawo kutulona alijja nebire mukitibwe kimasamasa olwo tutwalibwe mukibuga kimasamasa luli balutya olunaku lwali komawo Yesu lwali komawo kutulona alijja nebire mukitibwe kimasamasa olwo tutwalibwe mukibuga kimasamasa tulikuba ennanga ennungi ez'olubeerera ku nnyanja ey'endabirwamu nga tuwangudde ensero amakondeere n'ennyimba tulimba alleluya mukama gw'osaanidde Zolubera Kunya jenda viruamu Gatu wangu teseno Ama kondele Ninyiba tulimba Aleluya Muka makuwa sanite
Aleluya, mukama gwosanike.